masinyuma mazuri bimitangaza imana yagi ikorera abagaraguayo maze wibuke wa munsi Danieli yari mu rwobo rw'intore zineza yuko iyo mukijije ntubihari kandi iza kurengera